عبد السلام حاجي سيدو عبد السلام حاجي سيدو اي او ترتمين عبد السلام حاجي سيدو ايو امين ابراهيم حسن مدن يالكي بار وفدي ديغانك كوغي لباتنك وي قودايين ان وحدو الله ما جيران 18 قد وها كو هلي عبد السلام حاجي سيدو 3 قدنا وها هلي امين ابراهيم حسن سدا دراده waxaa ku guuleystay wareegii koowaad Cabdisalaan Haaji Siidow
in soo raay u tartamayaan
Awad Sheekh Cali iyo Nuuney Cabdi Xasan waxaa kana duray Nuuney Cabdi Xasan sidaa daraadeed gudoomiyaha ku xigeenka degmada soo waxaa ah Awad Sheekh Cali
aqeedii ma amay lahaa wal fudud ani bulsho soddon sano burbur sanaytay is doorata gudoonshona doorata iyagoo raal ka wadaayay ta guud ahaan bulshadii diin soorna anti may la raayinta wada fadhiida odayaasha dhaqanka hoggaamiyaan in la roogan guud ahaan dadkii oo may la hay deegaanada masuuliyiinta ay na roogan taas farxad weyn aan qaato konfer galbeedna ma ingaargaas ay guulayn aan ooyteen ka maasantin way badan doontaa mahadelin hadalka intan ka badan way jeelan aanan mahadnaga guddigii qaban qaadada doorashooyinka oo waqtiga badan giliyoon anta fidiyaan laanti on suurta gal lahayn anigaa ka meelan hatoon roogna la hadeeriyay ma ila dhaaf guddigii on ilaan maasantin saasoo kale ma hilmaama intaan ku bana aan dheerana amana iyo nuunay oo lamada bahaayeen lama qof musharaxiin ah oo in shaal tartamayn gudoonkii ku xigeen shay weelana isin ilaan maasantin may tusaale aad angatiina gibro diinsoor ee gibro konfer galbeed adii nuunay weelana ilaan maasantin saasoo kale meejiye lan tan ma hadnaga teamkii introgen shaqadan culus laantii oo geegmeelan la hadeer fal kushal socdeen ilaa 3 wasaarado wasaaradda arimaha gudaha federaalka wasaaradda arimaha gudaha dawlad goboleedka konfer galbeed Soomaaliya saasoo kale wasaaradii haweenka oo dhamaan si uu may lahayd muddo ilaa markan lama bilood bilay rakor ka dhawyoona guriyaalsho kuma qonaayeen intii sin rogen anagoo inshaal gaadana magacaydii oo maylana teamka dhamaantii oo eedan ma siin saasoo kale wariye maxamed aadan socdaa la saasoo kale gibuuyinku ay soo muddadaas intaas leegan tir roogay in dhabar adeegi bulshada caalamkana deersay waladiin soor qudhiyay waylana dhamaantii eedan ma siintin waajibaadkii la siin kalaa guduteen bulshadii aan shaqeeyteen dawladdiina may leeyahay abaalkiisana samaytay ee shaqadan qabteen ogaado doonta markan eedan ma siintin saasoo kale may jeera anaynu mahadnaqna haqiiqdi meelo ku yaabay 2 km 5 km oo naato magaalada kumaana doorasho malka gobolka kor markan dad iyo dhijoomeen horena aan imey lahayn si nabadgelyo bulshada aan is doorato aan iska kooyn aan ku horeeyaan talyaashan tan la fidhi tali Xasan Aadan iyo tali Cabdisalaam iyo tiin jeel shaqeeyay xalagi iyo walaalaha maanka iyo dhalinyarada oo iskan badan oo tan la roob oo maalin yahay min surunaay sariya halay ma hay weeri markii tumiga uu sahayti halay ma yaray inta bari masuuliyadaas markan taas leegan in suqaad way haytay waajibaad ay tan adag u suqaaday masuuliyadaasna ma leena idan ma hasanta insha Allah taala way rajay doonaa sunantiisu tusaalan nagada doona guud ahaan dadka dhalinyarada saraakiisha cusub oo wadanka la falo inay dhibaatooyin ku saaraan suqayb ku way leena idan ma hasantin saasoo kale ma in kama hadnaana ciidamada walaalaheen Amisom Ethiopia oo nil rugan oo hiraabtoora ka lahayn qayb ku yani abnigiisa nabadgelyo geeka doorashadan tan ka dhiga iyo nin la roogan walaana idan ma sanyi taliyaha iyo ciidan shee iyo saraakiishis saasoo kale maba idan kama hanagaan ilaa hilmaamo korne odayaasha dhaqanka gaad ahaan afartugaas oo tan la fidiyan wayba idan jeelnay oo ma ilaahay intii ilanka saacbi wakalna samayn karo walaa haqiiqdi wayba waa dad shaqadan geekan talaka qobadi deugaas kasto Soomaaliga noo shaqan oo aasaas ka dhiri doona markan weelana may lahayn eedan ma sintin wada shaqeyntin garab surunkin iyo guulaha wada hoyti may laray guulaha di wada kooyto wal wada sheegade laakiin hadii guul daro kooyto wal wada dhumaday qofuul may ray baan ma ka jarn geey mu kooyay guul geeka la wada sheegada ay may aaminsanada kishaneeyteen eedan ma sintin la wada sheegada ay dhamaan markan eedan kama sintin singna may laray qeybtiisun ku qaadteen saasoo kale nabadoonadii si kula shaqeeyay ee bulshada guud ahaan malanyarada may lahaa iyo ka dhiridiyo naftiyo may lahaa in bulshadu adeegan golaha deegaanka kumida may lanaayo idan ma santin geekana wayba samaytayna tusaalacad oo ay adduunyadu meelan jeed adduunyada horaan socoto laakiin Soomaali gidaal gidaal aan socoti diin soo raa ku bilaawtay horaan socdaas hadii ilaahay raali ku nagawalay ku dambe waylana idan ma sinting sing sidiisan aan doorateen geeka doorateen laakiin maysan ku baahnin anta ma ka eg anaysan garab suruntan la shaqaytan tala siidan bulshadan adeegda 21 adeegyaal u bulshadan adeegaayteen soomaali dhibaatada ku jirtay may waa qofka diis mas'uul nagada anigu anis malay anigu umutaasdan ku sare laakiin ma hilmaan sanna ani adeegu bulshadii lay nagane bulshadii hordhaan meelin ku roogin hoosan ku dhayne level kordhaan roogdu qofka mas'uuliyadda isgaaba bulshada kuma dahayd laakiin waxa bulshada mas'uuliyadda ka ahan hoosan ku dhayde may adeegin ata hooyada meel ahay qofka odayga cunug yar gabartiye meen ata ani adan adeeg ani jirriin ha ogaad caafimaad aan bihiinina waxbarashin baahiyina abmi joosay mas'uuliyad ko saaro wani adan adeeg markan way fada doona insha Allah ta'ala una nafsadeen inuu ku bilaawno aneena is tusna inuu adeegyaal bulshana laakiin bulshadu ku sareyn markan taas insha Allah ta'ala way rajay doona inayna si bilaawta nagada doonto markan 22 adeegyaal oo diin soor lahaatay tii insha Allah ta'ala way leeyeen ku baanya diin soor oo uu ka digay ha umula isbitaal la jeeyoon lahayn sidii isbitaalka aan lahayn kureekii gabartu wax barashan baaha khair la tii baahda wax barashada shaqeyti laakiin fasalka sii dad markii la dhaaf anigu indhu soo sarmeeyan baa umula fasalka sii dadna wax barashada bilow waa qofka si walan qoro lay baraday bisa laakiin walu subaraday oo macna leh oo la sheego kormale markan taas ma inagada doonto insha Allah anisan ku biidan dhibaato dadku ku biilaayeen may wajilanti eedanka mahadnaqna saad oo kala madaxda an ka saray oo koray madaxweyne Cabdiaxiis Saastan waxa lafta gareen oo xaqiiqdi hayti meelay hay in sheegada anisu geeka ta farxadna la qayb gala laakiin usudatan oo online in shaqay shaqadan ka moqanyi laantis in suurta gala lahayn aniguna meelay hay konfer galbeed adeeg nooc aan bulshada hajeeyse xaqiiqda inta la handir waqtin taas leen noqon wasiiradiis ugin meelay hay mar ilaa iyo shan wasiirana una seen koyn mar kale ilaa dhowr kale wasiirana nagen mar kale aan nagada hayn waan haasiin nagada doon maruub siin roog doon ogow awaamirtaas may ku kooyna madaxweyne Cabdiaxiis oo qaaday go'aan ah in xukuumadda ka shaqeeyta dadka meelay roogan deegaanada iyo degmooyinka lan ka adeeg laakiin kaliya la min kooday ofisida oo mukeefida ka heenin laakiin la kula adeega adeegyada la ka deersi geedo hoostiyo email ayo ku noolay taas may baa ogaadan sana musku ku wees ani siyaasad oo hagaas laato siyaasada madaxweyne Cabdiaxiis ma ku midayna ani bulshada adeegyada lanka deersi meelaha iyo roogan laakiin yahan doonan ani xukuumadu oo san hel saaray in siyaasadii iyo bulshada meelay raay aan akhri oo san la ka doorada in fulayaan ani oo adeega deersiyan meelay iyo ka baahnaay qayb kumid ah insha Allah ta'ala waana si socod doonta dilay raal ka nagada markan suneedan ka maasiin saaso kale may eedan ka mahadnaqaane hay'adihi no taageero barnaamij kun waan si socdo doonaa xaqiiqdi in koreysa JBLG oo meelay raay barnaamij weyn oo lagu taageero barnaamijyada ee S2S oo de programkan hadaba gulun sheentii waan si socdo doonta hay'ad kale oo baykuni leeyahay oo nolosha shaqeeyton igud ahaan hay'adaha ku shaqeeyo local governance iyo decentralization key reconciliation key any development la sameeyo wadankan in badan ama ay ka jiraa emergency hay'ada emergency la shaqeeyay insha Allah ta'ala may fadaana in development la bilaabo maadaama dadkiis dooradeen way baan baahanahay may leeyahay development projects ma se programya all iska doorada geek ma iska dooranay geet hoostis laakiin may fadaana barra in koya barra in hoola la casriyad bulshada iska doorada korta la kishir koran in la sameeyo way ku baahanahay ee Soomaali taageero iyo dawladda konfer galbeedna may leeyahay hil adag isku saara doonta insha Allah way ba kala eedan jeelna dhamaantay inuu xasuusnaan xaqiiqdi aan macna badan ayaan sameeyay ani wadanka ana ka dhaladi deera doorasho dad bulshada hadii aad doorada sababtoo ah mayba aragayne dunida kale hadii aad fiirida wala ku dhiyahay ma emay la raay sultan ma hadda isku luqad ma ka hadlayaan mis fahmaya isku diin ma hatta mayba go'aanka deerana ani ciyaalashan wal baradan caafimaad ma helaan saasoo kale mayba jeela ani wakiil ku roogan hay'adaha samfalka oo ka shaqeeya degmada Diinsoor aan rajawani wakiil ku rooga way bayoona fariin aadan diraan horta may leeyahay in sheegadan iyo kama siin inaan wala qayb galan ani marxaatu ku nagalan ani doorashadii iyo nidaamka dimuqraadiyada ee geek bulshun deerti insha Allah ta'ala de programmiyada sanadku una qayb weyn ku kanaga doonta ani golayaasha deegaanka sidii lan taageero lahayd qayb weyn ku nagata iyo barnaamijyada iyo wadaan in development islan bedela haqiiqdi may waha Soomaali may bal samaysay barnaamijyada oo NDB go Soomaali lead greaton saaso kala soo foostana wasaaradda plan qorsheynta may diyaariyahayte qorshe konfer galbeed marka way fadaane baahiyaha iyo adeegyada iyo qowlaan ani mar walba tusaale lan ka weeda qorshayaash iyo priorities kuma seexo barnaamijyada hortabka le oo may leeyahay dawladda hadii arsitiin isun ku taageertaan deheedihiisan wakiilun ku aynaan fariin gudbiidan in reer diin soo restoreen hormarna deereen waan may leeyahay aan baahanyin in la ku taageer markantaas insha Allah ta'ala ay tiinidan ka baasin santiin roogow gudahan hooyoyinkii iyo may leeyahay culimaadiinka ganacsatada bulshada qeybada iyo shalduun reer diin soo raan tiroogan geeka guulantan wada roogan dhamaanteen tiin soo ra guulaysatay may guulaysatay konfer galbeed may ba jeelanteen eedan ka mahadnaga dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka naftay gacan weyn oo siiday oo howlwadeenadii inta roogan oo rajay doona insha Allah ta'ala markan ka dambeeyntii wasiirkan inay kooye iyo eedan ma siin sidii oo konfer galbeed waraabiga uu kula shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan ani kula shaqeeyay dhismaha golayaasha deegaanka insha Allah farayntiisan tu ku dirtan diin soo ra ku dirtan laakiin ma ogaadaysan adduunyo badan deeri doonta ani generation mise dad badan isbeddelka samayn doonta ani dawladnimada Soomaaliya qayb weyn ku ato walaysan talaabadiisan tu ku qaadeen dawladnimada la sheegay talaabooyin la iska daray oo lambad meeli ku kaadan qaade markan sirreediin soo ra qayb tisin ku qaadan ay tiqaadan wa rajaydoon insha Allah taala ani ku dayishan anaga ta gudahan dhamaan Soomaaliya dhan sigaare konfer galbeed socdo doonto wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka konfer galbeed may hormuud aan haado doonto mar walba sidii lan dhaqan geliyay ilaa nidaamka federaalka Soomaaliga gaadatay oo ay ani daadajinta adeegyada ani ilaa heer degmo la deersiyo degmooyinkana deersiyaan ilaa heer deegaan way rajay doona insha Allah ta'ala taas in dadaal badan uu ka bii doon deegaanada kale iyo degmooyinka kale konfer galbeed may leena ani isin ka daytan diin soo raasan ku fadaan walbaan kala kaanu muslim fadaan ani diin soo raan ku fayl haatan atam fadaan laakiin way leey fadaan ani sin diin soo ka deeytan bis way lana degmooyinka hadii sin diin soo oo kale leey noqotaan wal kale badan muslim ku fadaan ani sin gafrooyin ma sidan gadariidan xishmaaytan adoorta ani sin sin nabadgelyo sin iska doorta lamaanta walaan ku fadaan inta leeyo oday kasto ugaas ku amsa malaaq ku degmo kumida degmooyinka konfur galbeed may leena ka dayay ugaasiida roogan diin soo. Masha Allah. Odayaasha dhaqankii shacabka degmanka soo koonfur galbeed ka noolna maylana wal kale badan muslim faraan oo faraan inay sin ka daytan diin soo. Dadka siyaasiyiinta iyo dadka go'aanada isku leeyba faraanayoon aniga sabab gabro diin soo lan qadari xurmad iyo sharaf leeyin lan si aniga gabro joonsiyan markan taas lay ku faraan ku badan kale ma ku faraan insha Allah ta'ala. Wayba guulwiin aniga boqolkiiba konton tir ka dhaw boqolkiiba konton baaraana sawte wala dhiman wal macna lama markan boqolkiiba konton aniga gabri la ka weela goli deegaanka diinsoor guul Soomaaliyeena aan hooyti konfer galbeedna aan hooyti markan degmo kasto Soomaaliyeena saas oo kale ku falaana sigaare konfer galbeed way kala falaana meel ahaay mar walba aniga una meel ahaay dadka in sheegna aniga wala kaliya bulsho aan faawaneeyta dawladnimada haqiiqdi maamud oo kale dad tusaalahaadan ay tahay dawladnimo aragti laakiin aan oo kale generation ku bilaawdo may ha ka dhalanay aragnay wadan burbursan markan ka jira korne aniga burburku uu korne ka jirna ciyaalkana aanu si ogolaan walla ogolaada korme markan way falaane dadka yar oo dawladnimada hore aan aragay intii in dambeeyaan haday ka siiran dhawaan maamada badaay deegaysan anuu muuyin iman ma yartay dawladnimada taasay markan intii oo sayd dambeeyaan inuu ku deerno dawladnimada walaa isna ku arag dagni sheega balan la deereer dawladnimada inuu deersan taas la deer markan eeda muhiimiin kaata insha Allah yana way waa xaqiiqdi maama amina la roogo sheedin soran in la roogo sharaf weyn aniga tsa way ngata diin soo sharaf aniga tsa dawlad goboleedka konfer galbeed iyo ku socday wakiilkii oo meel ahaay intana walaana dawlad goboleedka konfer galbeedna la taliyay dhinaca haweenkii xuquuqul insaanka way mala insha Allah ta'ala gibroon inay tababar badan la sii aniga ofisadii oo ka shaqeeylaan la sameeyay walaan kumiin sameeyay waan ciyaal shumeel oo ka baradan hela insha Allah taas intii la sameey doon eedan ma santiin maalin taariikhiga maalin guulhan hoytii Soomaaliya konfer galbeed sigaar wasaaradda arrimaha gudaha konfer galbeed maysinka hanbalayayse guuliisan haweeyteen maynan hambalyeese gudoonka cusub ku xigeenshay oo sida sharafta leh wanaagga leh lan doorade una rajay doona insha allahu tacaala iyona sadalanka aamini mas-uuliyaddan iyo ka dhaaradan horteen wada aragaaseen aniga waxaan ku baxa doonaa mas-uuliyaddaas ku baxa doonaa oona aan guduba doono si deegaanadahan ay xareeraysan nabadgelyo lan ka hela lahay sidii wadada geeka haddii wadada baydhaba iyo diinsoor furnaada lahaytid may rajay fadeen gudaan koonfur galbeed dhanka tan roogu fadi mas-uuliyiinta qaybo ku haada lahaayeen aniga may leh raay fiirsadaan markhaato ku haadaan guulunaan hooydahay marka may ku fadaana maamulka ogna shaleediyo ma ka filan laakiin inay qayb ku qaadaan isku xirka bulshada dhiirigelinta iyo ani laska talada xaqiiqdii madaxweyne cabdiaziis may baahata eedan dhiirigeliyaa mise ka baaqay bulshada koonfur galbeed aniga iska talad ma iska taladaas ani deegaanadii hormarsata ani waxyaabaha baahada aasaasigeen aniyo samaysata sababto may leera jare lan gundanga lan gargaare sababto haddeed qashanka guriga hortiisa yaalcadan qaado kornaada fadaas hay-adani kenkoyta koo qaadan suurtagalaas markan qashanka isku qaad geedada horta ka yaala gooy insha allahu tacaala wadada horta taala dowladnimada dhisa doonta haddii la yihahda kanaga laakiin may la koofada ani inti tabartaa walaaya samayka horta samaytaa way fadaane magaaladan oo may leerahay mas-uuliyiintan tan dhanlan doorade nadaafadii meelanka saraysa iyaga roog marka may fadaan amnishe inaysan ku shaqaytaa ay faa'iidangata intaas haddiisan samaytaan koow isinsiin kumid ah isin ku faa'iidaysaan markaas ku dibaa dadka kala deyras markan ciidanka maasantin golihii deegaanka ka wada guulaysanen maysiin ku fadaane aniisan dowladnimada iyo isku xirnaanta iyo wada shaqayntana tusaale naga tan sidiisan horeybanka ahayteen waan ku wada shaqaytaan ciidan maasantin odayaasha dhaqanka laa ku bilaaba farta ugaas tiimka ka shaqeeyeen oo shaqadan culusaa qobadii insha allahu tacaala dowladda abaalgutiaya samayn doonta haddii la yihahda kanagada sadumaku kitaabo doona haddii la yihahda kanagada unumay baa sii doona haddii ilaahay erra dad hoolo shaqan tadhan ha qobadii walaanka yar lan samayn karo oo wadanayn inuun samayn marka insha allah yoona si ununka dhiirigelinini shaqa noocaas ee mar walba bulshadan qobadaan may waale beeryolayn ma faladaana dukaanna ma furdaan way intan ka shaqeynaa bulshada ani leeru maahsantin markan walkala badan maah laakiin inuun erna maahsantin